baby wami tingi kuchili kuna ongizwe. I have found my chimbusi abanye basukushila bathi umuhle kodwa I have found my chimbusi bayafana bafile. You're my, I have found my chance.